King Fizzo on the beat.
I know.
Black Market Records.
Tout à coup, careless. Careless. Iki tu iko careless. Careless.
Either kana pendwa ama mizi pendwini. Either kana pendwa ama mizi pendwini. Either kana pendwa ama mizi pendwini. Either kana
ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pe sai penda mtu kumbe mekuzona sai penda mtu mpaka mna bond
aki bro
wate utoto ebu bro nimekuwa there for you sini miaka kama tatu kutoka tujuane uko kiatu ukinikalianga kwa matatu kama umepata mtu weju watuko watatu sizi kuletea flower alafu nipatie high five why lie ukuni na skydive love life nashindaga niko high alive musikia nikane zaadi
kuriwani either kana pendwa ama misi pendwini either kana pendwa ama misi pendwini either kana pendwa ama misi pendwini either kana
ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pe
akini sad muogopa kuku hat vile nakupenda sisi nataka tukue apart bado unajua vile wengine niliwa dump vile tulikula zile doza makap napenda gabrayo napenda gasam napenda gapita I hope utajam tunte adi pia nilimshow tuko done kama lo andudi nilimwacha jaliban
tutakuwa careless. Careless. Ikitu iko careless. Careless.
Either kana pendwa ama misi pendwini. Either kana pendwa ama misi pendwini. Either kana pendwa ama misi pendwini. Either kana
ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pendo ama misi pendo ni either kana pe
straight music
Records.